Paka Gadu Dream City.
Bubba made it.
There is a love.
I could have told you, motherfuckers.
Mekuja lei kuhaso sio tu kula jay. Nipo bado na kaza go hard every day. I'm so proud of home, do mana sipote. Ukinipa beat na chana get out of my way. Wameshindwa nichafua, so many achana hasira. Kila kombe na chukua nite mkali kwanza, ongeza dura. Nikichana na chalama wana nitamakamua. Let a mix equalize, iyo kiki we meshiba. Kisha ongeza bass, piga live kwenye speaker. Sio kwa madiba, piga show kwa maniga. 26 kila namba po nyuma ina 6 figure. Leto jinga na pigia popa mevimba. Ile papa 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 na cheki stie kwa ni mimba. Na pigia le kwa ni bingwa. I'm still na ringa. Staki tu jinga ujinga. Still na ringa. Staki tu jinga ujinga. Word. Okay. Still na ringa. Staki tu jinga ujinga. Yeah, okay. So naringa, staki tu jingo jinga.
Dar es Salaam, baby.
Yeah, okay. So naringa. Yeah, kwa walo sema sitoweza, samefanya mara mbili. Waliona kana chesa sana beba the whole city. Kwa Mungu sikomba pesa tu, niliomba kili. Samona imempendeza, ananipa limadili. Nauliza nende wapi leo, nikale bata. Zabadi nilikuwa naenda bosi, anapotaka sa mindo mbyanja mbeshi. Mtoto wa damta na shika shishkiki, atapinja jikuna. Let a mix equalize, iyo kiki we meshiba. Kisha ongeza bass, piga live kwenye speaker. Sio kwa madiba, piga show kwa maniga. 26 kila namba po nyuma ina 6 figure. Leto jinga na pigia popa mevimba. Ile papa 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 na cheki sije kwa ni mimba. Na pigia le kwa ni bingwa. I'm still na ringa. Staki tu jinga ujinga.
So na ringa. Staki tu ujinga. Ujinga.